Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde, miɗem altinere nogay ɗiɗi lewru juin hitande 2026. Sakiraɓe to gondom heɗade hejoji amen ɗiɗi leydi e mangal muɗum wakkati jon o fuu ando min calmini om tan. Imuji bakkañu ka fuɗɗile leydi amen ndi e mangal muɗum fuu beete hande eɓe ɓuuri immotoɓe uynayi temedere capannayyi e jeego yomma gomɓe e ngol ɗo daɗodirgol ɗiɗi leydi e mangal muɗum fuu. E kintinowo goto ka yimɓel fiide balom kañum ka nangama uddama kaso saabi hultama wiide oɗo gorko kañum ka ana yettinano yanogoji fewde e sukaɓe duuɓi mum en yettoto ɓanta sappo nayi yaade sappo e joyyi. Oɗo kabaru ka latike sababu sanne imminde iblisaji kewɗi hakkunde yimɓelle to ɓeɗo yimɓe ekkintinta ɓeɗo sukaɓe fiide balom. Sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗum jokanon kikiɗe ande bisimilla moɗon heɗade min. Imuji bakka hitan 2026 golleji muɗum fuɗɗile leydi e mangal muɗum fuu altinere nogay ɗiɗi lewru janvier lewru juin ndu hande. Ɗiɗo imuji ko ɓuuri yimɓelle ujunayyi temedere capannayyi jeegom kañum en wondi daɗodirde hakkunde maɓɓe ana rewɓelle ujunayyi capanɗe e go'o. Hitande hikka ka yimɓeɓeɗo immotoɓe fettama hakkunde centreuji temedde joyyi sappo e jetti le leydi e mangal muɗum fuu gomɓe le laamu Mauritanie ɗoni to yimɓele igguɓe iwde jonde mum en woni ka mbera kañum en ka holtama wiide eɓe mbara yimɓele capanjeegoyam e jettoyam fa keɓen famtare anni ko Lala Diaratoure heɓani en dow majjumde fettamoɗo sama sekou.
Golleji ɗi puɗɗi to lycée Ba Mata Diallo wonande premier ministre o yeeso ardiɓe janndeji to ñoromo ngo heƴaɓe lamɓe udditi enveloppe arendejo o to lycée Fude Magiraga. Immotoɓe région o na mbara temeɗe jeɗɗo e sappo e taton peccaɓe hakkunde centre ngaji joyyi. Ele wuddu ndu le cercle bancas jamiri fuɗɗugol umuji ɗi woni kanko sous-préfet Ségué. Ndenagu nokku o yeɓaka fewi wonande mangal paɗi en se ɓeɗo na jeetateji centre ngaji ɗiɗe. Nono ko noon to Gundam ɗo préfet cercle dardi immotoɓe temedere capanɗe jeenayi e goo on ɓe tinnaadi e golle o holtiɓe wiide ɗum newa muña waɗantake fay goto banggal nambaraji to yuwaru toon. Keƴaɗo préfet o yamiri fuɗɗugol immuji ɗi ana ley centre goto cercle o immotoɓe capantato e goo on ɓe fuuf séri ko wiyete chance social gooni e muɗum. Li oɗo ñalawma guuɓo o tiɗala fuuf mataka le nokkuji ɗi mbita wiide oɗo im o no waɗe wattumo kuriji kewɗi jetita eggude saabi rafdenago.
Immotoɓe bakka kañum en du fuɗɗi imagol mum e m hitande 2026 altinere hande laamu Menaka. Nokku goto tan won ko suɓa fa ɓeɗo yimɓele waɗato imuji mum en eɓe mbara hakke yimɓele temedde ɗiɗon capan jetti e nayom immotoɓele on ɗo nokku urɓe nokkule ɗo ɓe noddirta imɓe nokku mum e urɓe laamu Kidal. Hirowande kañum ɓeɗo yimɓele kañum en ka ana warono yimɓele temedde tatom capan joynayom e goo holtide om antinde om tan wiide yimɓele immotoɓele on ɗo nokkule ñalawma hande o ka fuule terminal série ar kañe e lettre ɗum watta immuji mum en dow muɗum ko nawri banggal science ɗon TSE kañe e terminal expérimental ka fewi goto wala to hitan hikka yimɓel naroɓe gaɗoɓe ɗiɗo immuji ka mo duuɓi muɗum woɗɗi sanne hakkunde maɓɓe o kana wara duuɓi capan joyyi e joyyi suka hakkunde maɓɓe kañum duuɓi muɗum ana wara sappo e jeegom ɗiɗo immuji kana wondi waɗɗe no woɗirle on ɗo nokku. Mi kolliti on anndiɗan on ndu kasemi dow wiide mobel aɗowo marchandise ngaji kañum ka nabbiɗo bomboje juhoje so fella alam noga e goo o lewru juin hitande 2026 kilo joyi fad maɗa yettade laamu yuwaru ana ley région Mouti. Le wi kabaruji keɓar urle on ɗo nokku ka oɗo camion laamu Mauritanie uranno sa ana faati ngallure nde wakkati no o nabbiɗe ɗoɗo bomboje juhoje so fella jonno mobel ngel fa yetto goto e mo o aɗanno yarle on ɗo nokku kañum ka ɗon e ɗo mayi eki apparenti o kañum ka hultama wiide barmi sanne nga omama naɓama suur doctorore yuwaru kanakoɓe kañum en ka narda jamande tinno rento. Mi andinan on kabaruji kasen ndu kabaru goto gonɗo wadde mboyi yonki hewɗo sannele hakkunde yimɓele ñalawma hande o ekkintinowo sukaɓe fiide balom noddirta académie Maliba Star kañum ka holtama wiide ɗon chakana amala dumbiya ka nangama uddama kaso saabi yimɓele hewɓele ñalawma hande o kañum en ka holti wiide o yettini tordaji yogaji sukaɓe mum en rewɓe fa keɓen famtare anni ko kanko Baba Sisuma goto e andanɗo kabaru ɓilɗe bilki sembe calɗi wi Moussa Malle Sisuma. Le festin au soignal boulot.
jonun arandan nande fa wi modo anandarte e wondede cukule pamure le haro chalde le mali fubori bangal ballon do kabar mali ba star meday no nande dun ka sina yewi kambe golle mabbe o ana yaaji sabi wana mali tan be won tiagal leedi men didu academy mali ba star ana yilo le nokuji kewde le afrique e europe federation malien football holiti metti modon e o kabaru wadde du wullitango kanye wadde imma daraji yaade yewede no golleji ngorri le santuruji academy ngaji mali wajin bindebe no be kani gollirinde ndartude ko be gollata e renude sukabe e dubbi sappo yaade sappo e nay
10 à 14 ans
Sidio Tamani mo Fondation Hirondelle do Mali do kanyi e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne le gouvernement norvège
kero dem jonka modu samasiku fo haltana em kawaruji de halaji mudum mema yontre bittinde
bangal muudi kabaruji yontre jabbinde ana wodi fuddugol imadraji hebugol plakngaji mutu ikore didi ikore tati nyande altenere sapo juin ngomi jolam kobbe yalla sembinde kabaru denagu hebude jetti hakika dido mutuji di kabar goddo kongol joko premier ministre kunido mangal pad en leedi cote d'ivoire to kawrtal salon international defense securite ero saturi leedi france tenebrema hultivide leedi makundi na landini guldide leedi AS ndeni kirondiri dumoni mali e Burkina yalla hinade habbo tirsiagal timion kabaruji di bangal nyaloma le narndu nyogitibe asoro jabbidende 9 juin dum do yamnama mali do le alhali kewal nyogitibe Burkina be le leedindi faysu jatteji SRD na hulta buitugol grangal mabbe kabar o kay fa handiti lanne mudun e wi on zingaji
sakara do mi kaddate kabaruji amen ni kikid hande mi joto am san hedade mi
mendi ana e hakkille yimbe yogabe croix rouge janjinta basiji ndenno be ciera golle wanano ando wiide leede de jaati hono mali kambe dokkata croix rouge yamirore wala yimbe hebe tiidallaaji sabe basiji golle mabbe fu ana fawi dow nedda sakade e timinde basiji wana du won darne mabbe ka do wallude bangal nedda ku croix rouge ana faabo no jang hebirte